Log Talk Radio.
Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze bavandimwe mwese turi kumwe kuri radio Iteme kugira ngo iki kiganiro dufite muri uyu mwanya ikiganiro cy'inkuru nziza kitubere twese umugisha kandi ndasaba Imana mu izina rya Yesu ngo ikomeze kutugomororera imigomero y'imigisha yayo kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo yadusezeraniye umwuka wera aho twaba turi ahariho hose ngo nubwo twaba babiri cyangwa batatu azaba ari kumwe natwe nkaba kandi nshuhuje abo muri studio kandi mbasabira imigisha y'Imana kandi nkaba nshuhuje abatwumva bose mbakiriye n'abazatwumva ndetse mu minsi iri imbere ndagira ngo nibutse isomo ryacu dukunda kuvuga dukunda gusoma dukunda kuganira dukunda kwibukiranya umurongo wo muri Bibiliya tuzi twese Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka twongere twibukiranye umwizera wese ntabwo ari ukora imirimo myiza wese ntabwo ari ukora ibi n'ibi kugira ngo anezeze Imana wese oya ahubwo umwizera wese ni ukuvuga ngo uwemeye kugirana isano na Kristo uwemeye komatana nawe uwo nguwo kugira ngo uwomatanye nawe kugira ngo umwizera wese atarimbuka atazapfa urupfu rwa kabiri atazapfa urupfu ruzamutwara uzatwara abanzi b'Imana buheriheri ubutazongera kugaruka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Imana ishimwe muri kumwe kandi n'umuvandimwe wanyu Simeoni ndwaniye mu buryo bw'umwihariko nkabangira ngo nakire kandi ntuhuze cyane umuvandimwe kandi umukozi w'Imana Leya Karegeya turi kumwe hano muri studio Madamu Leya Karegeya ndagusuhuje kandi ndagira ngo nkureke wisuhurize abatwumva ndetse udusabire n'imigisha ku Mana
Hallelujah, hallelujah. Amen. Kugira ngo agire aho bakura n'aho bajyana kuko aho tujya niho heza kuruta aho turi ahangaha
amen
Imana rero tugirire neza ijambo ry'Imana tugira ngo ngikunda abayikunda kandi abayisakana umwete bazayibona tuba twagira ubuntu bwo kugira ngo twize tuganire ijambo ryayo tutere abantu inyota kugira ngo bayishake kuko nibayishakana umwete bazayibona kandi n'abasezeranya ko barushye n'abarimiriza ruhura kandi nibaza ko abo tubwira abenshi baba barushye baba baremereye baba bababaye baba bari muri byinshi twese dutema muri iki bitoroshye ariko uwishingikije ku Mana nta gitamukomeza nta gitakumanisha nuko rero cyo bugufi uwiteka Mana tongeye kuza imbere yawe muri uyu mugoroba tongeye kugushimira ko uduhaye ubushobozi bwo kugira ngo tuze imbere yawe utuganirize turakwinginga kugira ngo Mana uzibane natwe kuko urabidusezeranya yuko iyo turi babiri cyangwa turi batatu uza ukatwumva ukajya hagati yacu ngo kandi iyo abavandimwe bateranye ngo baganira ngo uraza ukabajya hagati y'abana bawe baganira uwumva ibiganiro byawe kugira ngo tugire ikiganiro cyo kugira ngo udutege amatwi Imana kandi tuzagusabye ubwenge dukoreshwe nawe tuyo kwikoresha turacyaha kamere mu izina rya Yesu turacyaha amarangamutima mu izina rya Yesu turakwinginga kugira ngo Mana abe ari we uyobora ari ku mwuka wawe rito take control. Rekaba dufata control kugira ngo tugire icyubahiro Mana, duce bugufi wo bari uhabwa icyubahiro. Nsengeye amatwi yumva aya magambo, nsengeye amatwi azumva aya magambo Mana, batazaba amagambo yanjye na sinyo, ahubwo azaba amagambo yawe azabakora ku mutima kandi akagira icyo ahindura.
Amen.
Niryo ryonyine rihinduka, it is your word that transforms. Iby'isi biduhindura bitujyana haba ariko amagambo yabahindura abantu abajyana heza n'abajijura baha ubwenge kugira ngo bamenye uko bitwara. Turakwingize rero ngo tubane natwe, ishimwe n'icyubahiro nanjye kuri kuzamurira, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen.
Amen. Amen. Urakoze cyane madamu Leah Kegeya. Bavandimwe, turi kumwe kuri uru rubuga, kanongere nanone mbakire kandi nshime Imana ko yongeye kuduhuza, ko yongeye kuduha uyu mwanya, ko yongeye kuduha aya mahirwe kugira ngo dushobore gufataniriza hamwe kumva ijambo ryayo. Nkaba nkomeje no kwihanganisha abavandimwe ku isi yose bakibuka Jenoside yakorewe ababo, yakorewe Abatutsi, kugira ngo Imana ikomeze isane asane imitima yanyu, imitima yacu, ndetse kuko iri ni ishyano ryagwiriye Abanyarwanda bose, maze Imana ikomeze babe hafi kandi ikomeze ibahumurize. Umutwe w'icyigisho dufite muri uyu mwanya, bamwe mushobora kuba mwarawubonye, mwarawusomye cyangwa se mwawusomye ahubwo kuko wagiye hanze uyu munsi, uravuga ngo ibigabo n'ibigore by'ibigoryi Kigali ikoresha mu gushinja ibinyoma abo ubutegetsi budashaka. Ibigabo n'ibigore by'ibigoryi, ntabwo aya magambo twayakoresheje mu buryo bw'ibitutsi, ahubwo ni amagambo Bibiliya nayo ikoresha ku bantu bameze nk'abo tugiye kuganiraho. Ndetse iyo dusomye mu rwa mbere rw'abami, mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 21, umurongo wa 7 kugeza uwa 10 tuhasanga ayo magambo. Haravuga ngo ni igitekerezo cya Ahabu n'umugore we Yezebeli n'umugabo witwaga Naboti. Abantu benshi cyane basomye Bibiliya barakizi. Haravuga ngo umugore we Yezebeli, ubwo ni ukuvuga umugore wa Ahabu, aramubwira ati dorere tutegeka ubwami bw'Isirayeli. Ubwo yabimubwiraga mucyurira kubera kwa Ahabu yari yashatse igikingi cyangwa se isambu ya Naboti, arareba ati nubwo ndi umwami ariko kujya mwaka gutya gusa bizagaragara nabi, nabigenza nte kugira ngo iyi sambu rwose nyibone. Umugore ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli harya, byuka ufungure ushire agahinda. Murumva ko yari yaryamye yananiwe kurya kubera agahinda k'ibyo byose. Ati nijye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereri, byuka ufungure ibindi ubindekere. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Umurongo wa 9 yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeka abantu biyiriza ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyira abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Aba bagabo b'ibigoryi babiri, Bibiliya y'Icyongereza ikoresha ijambo risobanura umuntu utagira moral principles. Ubu ni bwo busobanuro bw'ijambo byakoreshejwe kuri aba bagabo b'ibigoryi. Ikinyarwanda cyo cyasobanuje ijambo ikigoryi yuko ari ibigoryi, ariko umuntu wese utagira moral principles wese ni ikigoryi no kuvuga umuntu utagira umutima nama utagira babwire bati kora iki nubwo cyaba icyo kwica umuntu ntagira umutima nama umubwira ngo sigaho ibi ni bibi uwo muntu ni ikigoryi nta moral principles agira abo ni bo bagabo ngo batoranijwe kugira ngo bajye gushinjana boti murumva ko ni ibigabo by'ibigoryi koko uyu munsi cyane cyane ijambo bakoresheje rikoreshwa ku bagabo kubanza aribo bari ibigoryi cyane kurusha abagore mbizi ariko urebye muri visionnaire usanga byarakore rikoreshwa cyane cyane ku bagabo ariko noneho iwacu hari ibyo bigabo by'ibigoryi hari n'ibigore by'ibigoryi bohereza kujya gushinja umuntu udariho urubanza umuntu w'umukiranutsi umuntu utarakoze ibyo bamushinja ariko bakagenda bakabimushinja abo bose ni ibigoryi murabizi ko ubutegetsi bw'ikigali bwakoze kuri benshi bashinje abantu babaziza ubusa Madamu Leya urabizi urakurikira cyane kandi warakurikiye cyane ibibera hari iwacu uzi ibyo bakoreye abantu benshi cyane twese tuzi nka Adeline Rwigara bamaze kwica umugabo we bakamufunga ariko noneho si ukumufunga gusa ahubwo bakamushinja yuko ahakana jenoside umuntu w'umucikashumu wakorewe jenoside ahakana jenoside nimwumve namwe murumva se ubugoryi butari ubwo ngubwo bw'abamushinja ari ubuhe ntabwo ari we wenyine ejo bundi mu myaka ibiri ishize bije Kizito mu byo bamuregaga nicyo cyari icya mbere ngo arapfobya jenoside ubu barimo barabishinja n'abandi bakarasira Maidamange n'abandi benshi ndetse na Dr. Kayumba ngo kuko yashatse gushinga ishyaka abo ni bake cyane umuntu abavuze ariko ni benshi cyane gufata abantu bakorewe jenoside ukajya kubareka ngo barapfobya jenoside biteye ubwoba Yezebeli yaravuze ati mushyire naboti imbere yabo imbere ye muhashyira abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse imana n'umwami nuko muhere ko mumujyane urumva ibyo bigabo by'ibigoryi ibyo byagiye gushinja naboti ngo batutse umwana imana ndetse n'umwami ati mugende mumutera amabuye mumwice mumutera amabuye mumwice aba bantu b'ibigoryi baramenyerewe mu gihugu cyacu kandi ntabwo ari abantu batoragura gutya gusa ahubwo n'abayobozi n'abategetsi bategeka igihugu bari mwabo bagabo b'ibigoryi n'abagore b'ibigoryi bagenda bagashinja abantu ibinyoma bagashinja abantu ibinyoma indi mirongo yo muri bibiri imwe n'imwe turaza kuyisoma bakoresha ijambo ngo ni abagabo b'indarikwa iri jambo ntabwo ari ijambo menyereye cyane umuntu w'indarikwa ariko bibiliya irarikoresha umugabo ukodeshwa cyangwa se bahamagara bakamurarika bakamuha amafaranga cyangwa nubwo batayamuha bakabimutegeka akaba komfortable akumva nta mbebya akumva nta mutima umuhana akagenda akajya gushinja abantu ibinyoma abo ngo ni indarikwa abantu b'indarikwa abagabo b'indarikwa abagore b'indarikwa abo ngabo nibo bibiliya ivuga kandi nibo bagwiriye mu gihugu cyacu ibi ni ibintu bitakunze kuba kenshi cyane ariko ubu ngubu ni ibintu byeze mu gihugu cyacu ariko ababikora kandi ababigiramo uruhare bose yaba ubikora yaba umwoshya azabona ishyano ese madamu Leya ko ibi mvuga nawe ubizi ukaba warabibonye bikaba batari ubwiru ari ibintu bikorwa ku mugaragaro wowe ubivugaho iki iby'uyu muco w'abanyarwanda usigaye uriho usigaye weze kandi ugayitse uvugaho iki
murakoze kuri umuco kubeshya ubundi bibiri tubwira ko kubeshya muri amategeko numva twese tuzi abizi idini nubwo waba udakiyinge
ushoboye kongera ijwi ryaba byiza
ni kimwe mu byo mu mategeko y'Imana twese tuzi n'udakijijwe ariko n'umunyadini wari wese azi yuko azi ko kubeshya ari ibintu bibi ariko nyine birababaje kubona abanyarwanda barafashe umuti wo kubeshya no kubeshyerana kumva ko ntacyo bitwaye bikaba byarabaye umuco wenda bazatunga bazavuga ngo turashaka gushinja abantu cyangwa turashaka gucyurira abantu ariko twebwe turi mu ijambo ry'Imana tuba dushaka kureba icyo Imana ivuga ku bikorwa dukora mu buzima busanzwe ndagira ngo hari ijambo mu Migani 25 umurongo wa 18 aravuga ngo umuntu ushinja umuturanyi we ibinyoma ni nk'impangu n'inkota n'umwambi cyayo sinzi ikinyarwanda cyane urumva niba umuntu ashobora kugereranywa n'umwambi impangu sinzi icyo ari cyo niba wabindusha ngo mu cyongereza n'ubundi
imigani kangahe
25 umurongo 18
ndavuga ngo umuntu ushinja umuturanyi w'ibinyoma ni nk'impangu n'inkota n'umwambu cyaye
urumva ibyo jambo rirakomeye cyane kuba umwambi kandi uri umuntu kubera ko ushinja ibinyoma umuturanyi wawe abanyarwanda twese ubundi ku Mana numva ko ubundi Imana iba twese turangana imbere yayo kandi noneho nk'abanyarwanda dukwiye kuba turi abavandimwe kandi turanaziranye kenshi usanga abantu bavindimwe bigiye kurondora umunyarwanda usanga avindimwe umuntu ariko kuba umuco warahindutse nyine umuntu akaba yashinja umuntu uwazi kandi azi neza ko abeshya njyewe iyo experience ndayifite rwose nta nubwo nakwirirwa mbisha hirya wavuze adelini bamaze igihe bamuhamagara kandi bamubaza bamugana ibintu byo wumva bidafite aho bihuriye n'ibyo aba yakoze ahubwo ari kumwiyenzaho kubera izindi mpamvu ariko ukaba bashoboye kuba bashaka n'umuntu akaba yamushinja njyewe ndibuka nyine mu ifungwa n'ifungurwa ry'umugabo wanjye bariya abasirikare bose bakuru uko bangana bariya abakoloneli bose babakabari hariho ngo mfite inzandiko zabo ahangaha bose basesifayinga ko yanze akazi kuko yari zatsinze uyanze gukora kandi bakandika bikajya no muri koti ngo baranditse yuko ngo bamubwiye kujya ku kazi akanga polizisi yavuye mu gisirikare yisiyemo kandi byose bari babizi neza ku babeshya izi kubeshya izi kubeshya ariko hari no kubeshya wenda kubera ko umuntu wenda bakuvugishije utazi ibintu wenda ukapfa kuvuga ko wakurikiye abandi ariko noneho hari no kubeshya uzi neza kubeshyera umuntu kandi ko umuntu ashobora gupfa twavuze kuri iriya nkuru ya Jezebeli na Naboti umugore yaravuze ati kuri umwami kuki utakora icyo ushaka ukananyaga ntacyo bitwaye ati ngiye gushaka abantu bo kubeshya nibira ukuntu numva ngo ufite ububasha n'ubushobozi ariko ukumva yuko warenganye umuntu kubera ko ushaka noneho ukajya gushakisha ibinyoma ntunabikore noneho kuko ubifitiye ububasha ariko ukajya gushakisha kubeshya kandi uzi neza ko ubeshyera umuntu kandi umurenganye tujye no ku zindi nkuru nka ziriya za nka Yosefu wibuka ukuntu bene nyina wa Yosefu bamugambaniye bakajya kubeshya se ngo yapfuye bagatanga ikote ngo ikinyamaswa yamurimo kandi bazi neza ko babeshya izindi nkuru tubona kugira ngo tuzigire ku jambo z'Imana yaratubwira ngo ibyo byose byandikiwe kugira ngo bituhizure bidukebure kandi binadukomvitinge n'ibyo twaba twakoze birababaje rero ibintu ntabwo navuga ngo ni n'ibigoryi bazi n'ubwenge ariko bafite ubwenge bw'ubugome bwo kugira ngo bicishe bene se bicishe bene wabo kandi bose ni bene wabo bazi ariko niko byagenze twebwe icyo dukora nyine nk'abantu bifuza yuko abantu bahinduka bumve ko ibi bintu byose bigira ingaruka dukomeje kuri iyo nkuru ya Naboti na Jezebeli tuzi ko byagenze nyuma yaho baragambanye bamaze kugambana Naboti arapfa ubushize n'izuba ariyo na nkuru twasoreho nubwo tutayirangije tuvuga yuko habaye ingaruka babwira umwami yuko nyine nta ngo ndetse babaye bivume no mu muryango we bazakora ari ibivumwe nyine bamuyagura ndetse bariho uwo muvumo wo kuba baragize amaraso ya Naboti kandi nawe baramusezeranyije ko umugore we azapfa aho zarigatiye amaraso ya Naboti zarigatiye ya Jezebeli ariko icyo twabonye kandi twahimyeho nibuka ko twavuze yuko ko Ahabu amenye ko inzu igiye guhanwa burundu abaye kivume n'abantu bazabigodi we yarihanye kandi amaze kwihana bibiri tubwira yuko Imana yamubabariye ariko ikamubwira nyine ko mu nzu ye hazabamo uwo muvumo utazavamo n'aba rero babeshyera abandi umuntu akakubeshyera agafunga umugabo wanjye yarafunze imyaka ibiri kandi bazi neza ko bamubeshyera kandi uyu munsi ingaruka yabyo iriho nabo barafunzwe abo bose bamufungishije n'uyu munsi abenshi barafunzwe iyo byose ni ingaruka aho bishya rero bumvise nk'ibi bajye bumva bati kugira nabi byatumariye iki nk'ubu iyo bicaye bumva byarabamariye iki ingororano bazakuramo ni ibi ibi rero nyine ijambo ry'Imana yabimanutse kugira ngo abantu bihane bumve ko kugirira nabi umuntu uzi isi n'uwo uzi gusa n'uwo utazi ntukwiye no kumugirira nabi nyine ariko ibi noneho turavuga abantu tuvuga ngo tuvinde imwe nabo twese turi abanyarwanda twese turi muri kiriya gihugu twakabaye tubanamo neza ariko kubona wiha mwene so ijambo riratubwiye ngo abameze nk'inkota harya impamvu sinzi icyo ari cyo impamvu ni inkota y'umwambi ityaye umuntu ubeshya gutyo kugira ngo yicishe umuntu nyine ni nka bya jambo bigeze kubwira ko ari umuntu wica mwene so ko ari ikivu kaba yabaye ikivumi kugira ngo rero bikureho uyu muvumo bakwiye guhinduka bakagarukira Imana bakumva aya magambo tuba tuvuga yuko ntayo duhimbye nayanditse muri Bibiliya ntabwo ari twe twayanditse kandi Bibiliya yandikiwe kugira ngo idukebure cyangwa iduhane umuntu rero yavuga byinshi nyine Bibiliya itubwira ba bantu bagiye isari Daniyeli bakamujugunya mu rwobo rw'intare ni isari bari bafite barahimba bajya kubesha umwami akora isezerano abishyiraho siri kugira ngo ativuguruza ariko bari bagendeje kumugambanira ngo apfe kubera ko bamugiriye ishyari ariko Imana iramutabara icyakurikiyeho ni uko za ntare ihubwo zagombaga kurya Daniyeli ariho zari n'abariya rero ibyo bakora ntibagire ngo ntibizagire ingaruka ibitazabaho bizabaho ku bana babo aya rero ni amagambo aba amanutse kugira ngo bihane ndumva ntongere byinshi ni benshi tugiye kujya muri detaile z'abagenda bagambanira abantu mu Rwanda ho nta nubwo wabibara ngo ubirangize hari n'abihakana nk'umuntu umwe n'umwe nawe akavuga ati uwo simuzi duhurira ahantu kure mu maraso akabeshya kandi imbere akimeze neza bari bazi n'umwe agenda avuga ko ari mwene wabo ejo ukumva yamwihakanye ibyo byose rero ni nk'ubugambanyi kwihakana umuntu kubera yuko wumve ngo ubutegetsi kanaka ntibukimwitayeho kandi byose bijyana n'inda nini bijyana no gushaka kugira ngo ubeho uyu munsi mugenzi wawe kubeho uyu munsi kandi nawe zitazi kazabaho ibyo byose rero dukwiye kutwigisha yuko twese ubundi dukwiye kungana imbere y'Imana kandi ntubeshweho n'uko kanaka babaye ngo kuko kanaka babaye igihe nibwo ndishima cyangwa nibwo nzabaho Imana rero idufashe cyane ni amagambo menshi umuntu yavuga reka dukomeze ubwo ndaza kongera nkunganye bakunga ibyose ariko hari amagambo menshi atwigisha kandi atubwira kugira ngo tuve mu bugome no kwangana no kubeshyerana no kwangira bene data gusa kuko siko imana ibyishimira kandi bikugiraho ingaruka iyo ubikoze biratsinda ariko bikugiraho ingaruka imana igufashe cyane
amen twavuze ku byerekeranye n'ibya Naboti na Ahabu na Yezebeli uburyo Naboti bamugambaniye madamu Leya nawe nibyo wari urimo uvuga wabigarutseho ndagira ngo nse n'ubikomejeho gatoya kubera ko nabonyemo andi magambo akomeye cyane ari mu rwambere rw'abami handi twasomye ariko imirongo iratandukanye igice cya 21 reka duhere ku murongo wa 17 tugeze ku wa 19 ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'itishubi riti haguruka umanuke usanga Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura murongo wa 19 ngo umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishe urazunguye maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira na yawe Imana iti genda umubwire ngo urishe urangije urazungura ese icyabaye ahangaha kitaba kitari hari iwacu n'iki barica bakanazungura none se ibintu by'abantu bamaze kwica bakanazungura rwigara baramwishe barangije barazungura ibintu bye baratwara abe bajujugunya mu munyururu kwa mirimo barishe barangije barazungura ni benshi hari na mironko bagerereje uretse ku Imana ikomeje kumuhagararaho na ubwe akaba yarahagurutse akabarwanya mu buryo ashoboye ariko nawe bashakaga gutwara ibye ku ngufu hari n'abandi benshi ku murongo wa 23 ngo kandi bya Yezebeli Uwiteka arabihamya atya ati imbwa zizarira Yezebeli ku nkike ziyezereye aya ni amaherezo y'abantu bashinja abandi ibinyoma barangiza kuko kimwe kigenda kizana n'ikindi n'ibintu bigendana ibyo biragenda bigashyira mu kwica kwavaho hakabaho kuzungura kwabaho hakabaho ibintu byo gufunga no gutoteza ibyo byose ni ibintu bigendana ikintu gitangaje nuko iki kintu cyerekeranye no gushinja abandi ibinyoma abagabo b'ibigoryi twavugaga mu by'ukuri ubugoryi ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bapfuye mu mutwe barwaye mu mutwe ahubwo ni ba bantu nyine batagira moral principles batagira umutimanama batagira umutima uhana barenze ihaniro babandi bajya kwica abantu bakagenda nta mutima uhana bafite bakumva ari ibintu bisanzwe babandi barenganya abandi bambura abandi bakumva nta mutima nama ibintu biri uko bisanzwe mu bantu bambuwe ibyabo barenganywa nibagiwe kuvuga na Rujugiro Imana yamuhagazeho ntabwo yapfuye aracyariho ariko ibintu bye nawe byatwawe izuba riva hari n'abandi benshi cyane ndagira ngo nsome ariko mbanze mvuge ko ibi turimo tuvuga byerekeranye no gushinja abandi ibinyoma iki ni ikintu gikomeye cyane Imana yagishyize mu mategeko yayo 10 hari amagambo yanditswe muri Bibiliya mu buryo busanzwe hari amategeko ya Mose hari andi mategeko ariko amategeko 10 na amategeko special aya mategeko 10 iki kintu cyo gushinja abandi binyoma kirimo ni itegeko rya 9 ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntabwo Imana yarishyizemo yibagiwe cyangwa se mu buryo budasobanutse ahubwo nuko yarizi yuko ari ibintu bikomeye cyane abantu bagomba kwitondera Imana yaravuze ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe no mu isezerano rishya kandi Yesu yarabikotinze bamubajije amategeko akomeye kugira ngo bayitondere abafarisayo iri tegeko yarivuzemo ry'uko badakwiriye gushinja abandi ibinyoma iri ni itegeko mu mategeko 10 y'Imana rikomeye cyane ubundi ndagira ngo dusome mu gutegeka ka kabiri igice cya 19 umurongo wa 16 kugeza 18 ahangaha turabonamo uko amategeko y'Abisirayeli yari ameze mu gihe cyabo nyine amategeko kandi Imana yari yarabahaye ku byerekeranye no gushinja bagenzi babo ibinyoma uko byari bimeze uko Imana yari yarabitegetse ikoresheje Mose avugana nabo arabibabwira arabibatongera gutegeka kwa kabiri igice cya 19 umurongo wa 16 kugeza 18 haravuga ngo umugabo w'ibinyoma nahagurutswa no gushinja umuntu icyaha ababurana bombi bazahagarara imbere y'Uwiteka imbere y'abatambyi n'abacamanza bazabaho muri icyo gihe murongo wa 18 ngo abo bacamanza babibaririze cyane nibabona uwo mugabo ari indarikwa ni ukuvuga yatumijwe kugira ngo ashinje abantu ibinyoma ashinje undi ibinyoma nibasanzwe uwo mugabo ari indarikwa washinje mwene se wabo ibinyoma murongo wa 19 ngo muzamushyire aho yashakaga gushyira mwene wabo uwo uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe abasigaye bazabyumva batinye be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe umurongo wa 21 ngo ntuzababarire umeze atyo urumva ko gushinja undi ibinyoma igihano wagombaga kubona cyangwa se undi muntu yagombaga kubona ukagenda ukabigereka ku wundi ni sakirirego ngo umuntu nk'uwo ntuzamubabarire niko mu Isirayeli byari bimeze kandi n'ubu niko bimeze niko bigomba kumera nubwo abantu babyihangiye abakagoroye izo manza abagakoranye nabo bacamanza nibo babikora nibo bashinja abandi ibinyoma nibo bakora ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo hari abantu benshi cyane mu Rwanda tuzi bagiye bashinja bakabashinja ibinyoma hari nabo twumva ubu ngubu bagenda bakabagerekaho ibyaha bamara kubagerekaho ibyaha bagafata abantu abangaba bibiliya yita indarikwa noneho bakagenda bakajya kubashinja bigatuma bajya mu munyururu ndetse bagakatirwa burundu cyangwa se bakazahohoterwa no mu bundi buryo iki ni icyaha Imana yanga urunuka bavandimwe ni icyaha Imana yanga urunuka mu migani igice cya 6 murongo wa 16 kugeza 19 hari ukuntu Salomo nawe yabibonye abivuga muri iki gitabo yanditse cy'imigani igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza 19 yaravuze ati hariho ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi amaso y'ubwibone ururimi rubeshya amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza umutima ugambirira ibibi amaguru yihutira kugira urugomo n'umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma agateranya abavandimwe nanone uyu mugabo Salomo yongeye kugira icyo avuga muri igitabo cy'imigani igice cya 24 umurongo wa 28 yaravuze ati ntugashinje umuturanyi wawe nta mpamvu kandi ntugashukanishe ururimi rwawe mu butumwa bwa Luka inkuru nziza yanditswe muri Luka igice cya 3 umurongo wa 14 hari inyigisho za Yohana umubatiza mu gihe abantu bazaga baje kumubaza uburyo icyo bakora kugira ngo babone ubugingo icyo bakora kugira ngo bihane baraza abantu b'ingeri zose baramusanga mu rwandiko rwa mu gice cya 3 umurongo wa 14 haje abantu benshi ngo n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati mwigisha tugire dute arabasubiza ati ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe umurongo wa 14 ngo n'abasirikari nabo baramubaza bati natwe tugire dute bamubazaga uko bagomba kubigenza kugira ngo bihane arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma kandi ibihembo byanyu bibanyure ntimukagire umuntu murega ibinyoma Zaburi igice cya 27 umurongo wa 12 Zaburi igice cya 27 umurongo wa 12 Dawidi nawe yagize ati ntumpe abantera kunkora uko bashaka kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo kuko abagabo b'indarikwa babagabo baza kunshinja ibinyoma barampagurukiye mana ntumpe abantera kunkora uko bashaka kuko barampagurukiye abagabo b'indarikwa bakodeshwa bahamagarwa bakanyoherezwaho kugira ngo baze kunshinja ibyo ntakoze nanone Salomo mu gice cya 19 cy'imigani umurongo wa 5 yongeye kugira ati imigani igice cya 19 umurongo wa 5 yaravuze ati umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa umugabo w'indarikwa umugabo ugenzwa no gushinja abandi ibinyoma umugabo ugenzwa no kubeshya ntazabura guhanwa kandi uvuga ibinyoma ntazabikira iyo ni ijambo ry'Imana bavandimwe umugabo wese umugore wese uvuga ibinyoma ntazabikira umugabo wese umugore wese w'indarikwa ugenzwa no gushinja abandi ibinyoma ntazabura guhanwa ntabwo azabikira Madamu Leia reka mureke wongere ugire icyo uvuga kuri aya magambo Madamu Leia uranyumva
ndagukumva sore nari nagiye kuri mwe ntabizi
Okay.
hadusome muri Yohana igice cya munani murongo mirongo ine na kane. Abantu bakora ibintu nk'ibyo ntabwo baba biyobowe nyine, baba bayobowe n'umwuka wa Satani. Aha haratubwira ngo mu Kinyarwanda munani mirongo mirongo ine na kane.
Ikihe gitabo?
Muri Yohana.
Okay.
Yohana igice cy'umunani murongo mirongo ine na kane.
Okay. Haravuga ngo mukomoka kuri so Satani kandi byose ararikira, nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma.
Urumva nyine ijambo ryatubwira nyine ko umuntu ubeshya abagendera nyine kuri Satani, ntabwo waba nta kuri kumubamo. Ni ko ijambo rishatse kutubwira, ibyifuzo byawe byose biba bijyanye no gukora icyaha cyangwa no kubabaza abandi. Aha nyine navuga ngo ni se w'ibinyoma, he's the father of lies. Abo bantu rero bose uvuga nyine nta kuri kubabamo, kubera yuko bagendeshwa no kubeshwaho no kubeza ko bagomba kubabaza abandi, bagomba gushinja abandi kugira ngo bagire iyo mitungo yabo, bagire iyo mitungo yabo, ndetse bumve ko ubuzima bwabo bushingiye kugira ngo abandi bajye mu bibazo, bagirirwa ubuntu, kandi ubwo buntu bifuza babukura mu mbaraga za Satani, kuko byose babikora kugira ngo bashimishe ba bandi bababaza abo bashaka kurega cyangwa se gutwara ibyabo. Tujye mbese nko twavuge iriya inkuru ya Naboti, wabonye ko bashakaga kuzungura uruzabibu rwe ariko bashaka kumuha ingurane. Bitwereka ko na kera, kuva kera wenda bajyaga kugira ingurane ntacyo bitwaye. Ushobora kuza na kera ngira ngo no mu Batutsi umuntu yabaga inka ze zabaga zatetse bakamuguranira bakamuha inka wenda ikamwa kuko afite umwana. Kera habagamo ubwo buntu, ariko ahangaha tusubiye mu by'iwacu, reba nk'abariya abantu ba Kangondo bo bafunga bagiye no kubaza ibyabo, nibyo barabategeka, nibyo barifuza aho hantu baba ngo bahatware. Icyatuma batabaguha ingurane ingana nabo, ariko noneho bakabikora mu buryo bwiza bwo kubumvisha yuko n'abari abantu bagomba kugira aho babaha umwanya wo kubahohotera, ariko hakaba hari abantu inyuma baba babiri inyuma kugira ngo bagire izo nyungu bikitirirwa n'abandi kandi aribo babiri inyuma noneho bakabahohotera. Ibyo byose rero biri mu binyoma byo tuvuga byaba abandi bashinja abantu bakabashinja ibinyoma kugira ngo babone inyungu zabo. Ni byinshi rero umuntu yavuga, ariko dutinde ku magambo y'Imana, kuko ibi byose bigira ingaruka ngo nk'uko umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo ukora ibyiza bikagutanga imbere, nk'uko ukora ibibi nabyo bikakujya imbere bikagukurikirana. Nagira ngo dusome ijambo riri mu mubwiriza igice cya kabiri mirongo makumyabiri na gatandatu, haratubwira ngo Kinyarwanda umubwiriza kabiri murongo makumyabiri na gatandatu.
Murongo makumyabiri na gatandatu haravuga ngo uko unezeza Imana ari we ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarura runde abone ibyo guhunezeza Imana ibyo nabyo ni ubusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga
ibintu byose byo kugambana ni iki biba bijyanye no kugira ngo abantu twavuga nk'abo muri leta bashaka kuba promoted wenda ukavuga uti reka ngambanire kanaka bamufunge wenda umwanya we nzawubona none ntunkomere ngira amafaranga bijyana n'icyubahiro bijyana n'ubukire no kwikanyiza ariko ahangaha turabwirwa yuko banezezwa no kwikanyiza no kurunda imitungo bigatuma bagambanira abakabaye ari abavandimwe baba ari inshuti zabo babanye nabo ngo bazicishe bagumane ibyo byubahiro bagire n'ayo mafaranga batwara ibya Rwigara batwara ubuzima bwa Patrick batwara ibyo kwa Rujugiro byose babyirundeho ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bagire ubwo bukire bwose ariko babuhunikira abakiranutsi ni ukuvuga ko njyewe ibyanjye nawe batwaye ni inkomeza kwitwara neza imbere y'Imana ibyo byose barunda barabirundira abakiranukira Imana abizera Imana ikabakomereza muri uwo muntu babateye ariko mu gihe gikwiriye ibyo bintu biba bizagenda hari n'ahandi bavuga ngo abanyabyaha ngo ni ibyabo ni nk'umuyaga ngo bazagenda nk'umuyaga ibyo byose rero babikorera umwanya muto wo kugira ngo binezeze ariko binezeza kuri expense y'ubuzima bw'abandi ibyo rero Imana ntibikunda nk'uko ijambo rikubwiye ngo uzi Imana imuha ubwenge ikamuha kunezerwa ikamuha wisdom ikaguha n'umunezero wo kwihangana ariko ngo umunyabyaha we anezezwa no kwirunda ibi byose bakora byo kugira ngo bagambanire abandi bicisha abandi batwara imitungo y'abandi badispressing indushye nka ziriya twumva nta kindi babikorera iyo ayo masambu baka abantu nayo kugira ngo wenda bakiramo abo bazungu bazana ibintu bagire gusa basangire nabo ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko ubukire bw'umunyabyaha buzageze bukaba profesi n'abakiranutsi icyo nabwira rero umunyarwanda twumva nibakorere Imana bace bugufi kuko ibyiza byose Imana yarabibikiye n'ibyo abo banyabyaha birunda amaherezo bizaba ibyabo ariko wumva niyumve yuko kugambanira mugenzi we cyangwa kwicisha mugenzi we ko bifite ingaruka bitakugizeho ingaruka wenda ukagira Imana ugapfa bitarakugiraho ingaruka bizagira ingaruka ku mwana wawe nabibonye kuri na kuri iriya nkuru ya Naboti twarabibonye kuri Danieli tusomye Danieli gice cya gatandatu wenda nitugira umwanya twanagisoma ubona ukuntu bagiye bakavuga bati umuntu tumubuzeho icyaha reka tumubeshyere dushaka uburyo bundi bati noneho tumubeshyere kuri ya mana ye yasenga dushaka uburyo bakajya kubeshya umwami bati sinya turashaka kukubaha iminsi 30 buri muntu wese akaba ari wasenga bajya kurega Daniyeli abyumvise agira kwisengera ariko ntibyanze kubera ko umwami yari yamaze gusinya yabyemeje yuko bizagenda bemeza ko bagomba kumujyana ku mu rwobo rw'intariki iyo nkuru twese turayizi ariko kwa kundi nyine abagambanyi bagenda n'umwami umwami wemeraga Daniyeli wari warabonye ko ari umunyabwenge wari waramukoreye savisi zose nk'umwami nk'uko yifuzaga biranamubabaza cyane kuko yari yarangije gusinya kandi atari bwivuguruza ariko itegeko rivuga bibiliya iratubwira ngo yaryamye adasinziriye ngo arare ku ijoro atekereza uko Daniyeli agiye gupfa kandi bimuturutse adafite uko abigenza ariko Imana ya Daniyeli iramutabara nagira ngo umunyarwanda nimba mubwire ko Imana yacu ari Imana itabara icyangombwa ni ukukiranuka icyangombwa ni ukumenya ko Imana ikureba ibyo ucamo byose ibibona mu gihe gikwiriye Imana iragutabara kandi ikamwaza wa mwanzi wawe icyo ni cyo numva nabwira umuntu wese twumva kuko ibi byose bakora ku nyungu z'ubuzima bw'abandi igihe kizagera ingaruka izagaragara kandi uwabyihanganiye akabigendamo neza igihe kizagera Imana imuhembe Imana rero ikugirire neza cyane
amen
iri ni ijambo rikomeye cyane kuba ushaka kumva Imana kuko ntabwo twaremewe kurunda ubundi turemewe gutanga n'ibyo ufite ukabisangira n'abandi iyo dusomye mu byakozwe ni nk'umwa ukuntu insengero zakoraga icyo gihe ukuntu bagabanaga ikintu cyose bagashaka umukene bagateranya akaba ariwe bamenye bakagabana umuntu wese akumva ko angana n'undi
ariko ibyo tubona nyine turimo kuvuga ubungu bituvuga iryo gambana nta handi bituruka n'ugushaka kwigwizaho n'ugushaka kugira ngo ukure wa wundi wari hejuru yawe wajye hasi yawe wari ujye hejuru ye ndetse n'ibyubahiro ni amafaranga ni competition yo kugira ngo ariko none ikaza kuri expense n'amaraso y'abantu ibyo rero Imana irabyanga kandi Imana izabyishyura ibyo ngibyo rwose byumvikanye kuko aya ni amagambo dusoma muri Bibiliya ntabwo ari ayo tuba twiyandikiye kandi ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ngo ni inkota y'ubugi bubiri kandi ntabwo rimanukira ubusa Imana rero idufashe cyane kugira ngo abafite amatwi bumve igihe kandi Imana izatabara ibi byose tuvuga bizagaragara abagiriye n'aba bandi abakibagirira nabi inkubu ngo abagambana baracyariho abica abantu buri munsi barahari twumva bapfuye ariko ibyo byose Imana irabizi kandi abataka ni benshi kandi Imana byose ntazitumva Imana rero ikomeze ikongera andi magambo yo gukomeza kugira ngo abatwumva azagire icyo abahindurije
amen uvuze iby'abari abantu bo bikangondo bituma ntekereza ntariko muri ya butegetsi iyo bujya gukura abantu mu byabo baba batekereza yuko bazabakuramo bakabajugunya hehe bakabashyira hehe bakabaho bate baba babona yuko abantu bazagenda bagaceceka bikarangira bityo cyangwa baba batekereza iki ntabwo byumvikana ntabwo mbyumva ndibwira ko nta n'undi ubyumva kuko bariya abantu bamaze igihe kirekire cyane hanze abategetsi ntacyo bigeze babavugaho ntacyo bigeze babafasha induru zaravuze mu gihugu no hanze nkaho nta kintu bari barigeze bateganya cyo kubakorera na gatoyi birababaje cyane biteye ubwoba ariko nta n'ubwo ari bo gusa ahubwo barakora ibintu byinshi cyane hari ibyo abo bavuga bashobora bya genocide bakagenda bakabibagerekaho hari ibyerekeranye n'imisoro bakagenda bakabeshyira abantu ibyo bagomba kwishyura babona hari umuntu yego
ngira nkuru yageze dore rega urabona byose dore umugabo yaratashye aramubwira ati ndababaye yari yabuze isambu yumvaga ko atari isambu ntiyariye nabwo se yaramubwira ati ni gakondo ntabwo nahatanga arabyumva biramubabaza nk'uko wababaza n'ikintu uko utakibonye wagishakaga ariko ntabwo yashakaga kwica ariko umugore yaramubwira ati ariko se ufite ko ukaba ari wo mutegetsi wa hano dufite abantu nk'abo bumva yuko ngo kubera ko bafite baba bari muri leta umuturage usanzwe ntacyo bivuze niyo mpamvu ushobora no gufata nyine ugakura umuntu aho yari asinzi ko ariho aryama uzi ko ariho ari n'umwana we ukumva ko utabanje gutekereza uti mbanze none mushakira aho ajya mbere y'uko nanabikora ubu ni niko byakagenda ariko kuba udashobora gutekereza icyo kintu ukavuga uti umuntu ndamujugunya hehe igihugu ko ari nk'inzu yacu twese tuyirimo uramujugunya ngo ajye ntutekereze ibyo ariko kubera ko wowe ukomeye uri umucuruzi urakomeye niwe ushaka aho hantu ufite ibyo ugiye gukuramo warabibaze bararangiye ibindi ntacyo bikubwiye bapfa bapfe bagira gute ntacyo bikubwiye ariko ubwo ni kwa gutuma umuntu tuvuga ni kwa gukoreshwa na satani rya jambo ryavuze ngo si nyine ngo ni abana ba satani ni uko nguko bimeze Imana ni ukubasengera gusa ngo Imana ibagendeze bajye bumva ko umuntu wese ari nk'undi kandi noneho umunyarwanda ari mu gihugu cye agomba kugira agaciro kuko kaba kangana kose ntabwo tungana da urakomeye uri minisitiri njyewe ndi umuntu usanzwe da ariko uwo muntu usanzwe nawe agira agaciro kuko imbere y'Imana kandi akwiye kugahabwa icyo rero nicyo kitunaniye abantu bageze ahantu ukumva yuko aho bagize abandi ntacyo bavuga njyewe nanjye ubungu uyu munsi n'uzumvira ati ngo iyo nzira zibira cyavuga iki yuko yavuyeho yajyanye n'igihe ariko turavuga ijambo ry'Imana kandi Imana idufashe nk'uko nasenze ntabwo ari byo ushaka kumvikana ndagira ngo ijambo ry'Imana ryumvikane kuko Imana iravuga ngo dusarure ibyo twabibye ibyo babibye uyu munsi nibyo nabo bazasarura utazabisarura umwana we azabisarura kuko ntuzagirira nabi umugore w'umupfakazi wari wibereye mu kazi ke ngo ukamukuremo ngo hanyuma ngo ugiye kwakira amagorofa n'abazungu ngo ubwo ngubwo ibyo birahagije umuntu ngo ntacyo avuze. Ibyo ngibyo Imana ntabwo ibyemera, kandi baza ko Imana ibireba ireba ayo marira y'abo bantu mu manywa na nijoro irabibona akarenganira akabona mu gihe gikwiriye izagira icyo ikora kandi nabo bazabona ingaruka zabyo. Ibyo rero rwose Imana idufashe kugira ngo babyumve, kandi ntabwo rirarenga tujya tuvuga Imana ihora itegereje ko abantu bihana. Batangira itangira rya jambo rimwe ryo muri Yohana 3:16 ngo tubwira nyine yuko twese yatanze umwana wawe kugira ngo twese uzamwemera ntazarimbuka azagira ubugingo buhoraho. Ariko abantu banze kumva cyangwa bumva ko bazabigira ubundi, ariko igihe ni iki? Kuko ntubuze umunsi ejo iki uwari uzi kera ntabwo yari azi ko mba ndaha nanjye nawe ejo byakubaho. Kandi nk'uko nabivuze kare, aba icyo gihe abagambanye icyo gihe uyu munsi nabo wenda hari ababagambaniye, niba nta n'uwo bagambaniye icyubahiro bashakaga ntibakigifite. Ibyo rero bikwiye kubigisha, sinzi impamvu abantu tutajya twiga. Hari ibintu byinshi Imana igenda itwigishiriza mu buzima busanzwe, ariko ukabona ko umuntu yari ahantu adashaka kugira ngo yige. Icyaduha rero kwiga ngo experience na twigishe, wenda n'utazi Imana yigishwe na experience ati kanaka ko yari akomeye igituri kibyagenze bite, ese kanaka ko yamugiriye ati ubungubu bameze ate. None se ntitubona amaleta ahinduka buri munsi bigenda bite? Kuki wumva ibyabaye icyo gihe utabyigiye hano ntabwo uvuga uti cyabimuteye icyari iki, kandi kuba ukizi kuki utakireka none ugakora icyiza kizaguhesha icyubahiro cyawe ukagira n'iherezo ryiza ugasigira n'abana bawe izina ryiza? Ibyo byose ni byo Abanyarwanda bakwiye kwiga, bakavuga ati iki musozi? Reba igihugu kitagira perezida n'umwe usavayivinze, ibindi bihugu ukabona harimo abaperezida b'abasaza bo wagisha n'inama, umuntu wese akaza agapfa n'undi akaza ku icundi n'undi akaza ku icundi bagashyira umuvumo ku gihugu. Ibyo rero ni ibintu tugomba gusengera, kandi biva muri ibyo tuvuga ngo kugambana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Twabisomye muri Bibiliya, ni ikintu Imana yanga cyane. Kugambanira umuntu ukamwicisha ukajya mu mwanya we ejo nawe ukabura afunzwe bikumariye.
Nabaye mu bihugu byinshi birimo n'u Rwanda, nta kindi gihugu nigeze mbonamo ibintu ntibiba mu Rwanda, aho abantu bahaguruka kandi bitwa ko ari abategetsi, bitwa ko ari abayobozi, bitwa ko bahagarariye rubanda, bagahaguruka ibya Rwanda bakabifata bakabitwara. Sinigeze mbibona, ubu ngubu nibwo nabibonye. Bakagenda bagafata imisoro bakayigereka ku bantu, umuntu badashaka, umuntu bashaka kwegezayo bakamugerekaho imisoro itagendwa, ibintu bitagendwa, amafaranga atagendwa za miliyoni na za miliyari ngo niyo agomba kwishyura, kandi mu by'ukuri iyo misoro ntayihari batarigeze bayivuga, kandi baragize ibihe byo gukontrola buri mwaka barakontrola batarigeze babivuga, ariko mu mwaka runaka ngo ngo habonetse za miliyari izi n'izi kugira ngo umuntu azishyure. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba. Abanyarwanda bakwiriye kwisubiraho. Dufite inkuru nziza madamu Leya nk'uko umaze kubivuga yuko bakwiriye kwihana bariya bantu. Ni ukuri hari igihe umuntu abivuga gutya bikumvikana hari yuko ari ibintu bisanzwe, ibintu bihora bivugwa ngo mwihane, ariko birababaje cyane. Aba bantu niba batihanye ni akaga bafite ibyago, kuko ni ibintu bitigeze bibaho, ni ibintu birenze kwemera k'umuntu. Imana yaduhaye inkuru nziza yuko igihe cyose twihanye yuko izatubabarira. Reka ntararangiza mbabwira agatekerezo gatoya k'isiha, aka kanyamaswa kitwa isiha akariko. Abantu bakuru barakazi, abatoya hari nibo bashobora kubyungukiramo cyane kumva iby'aka kanyamaswa. Ni akanyamaswa gatoya karuta ifukuho gatoya. Aka kanyamaswa gakunda kujya gusahura, kakagenda kagasahura ibintu by'umuntu karagenda kagacukura inzu za kera zubakishwaga ibyondo nako n'ubu ngubu nyinshi mu biturage zirahari z'ibyondo kakagenda kakabicuka kakahacukura kakaremamo umwobo kakagenda kakinjira mu nzu kagafata ikintu kakagisohora kakongera kakagenda kagasohora ikindi kabijyana mu mwobo wayo ay kakagenda kakabizana kakarunda nta cyo kabikoresha kindi ariko gakunda gusahura kakagenda kakarunda nta mpamvu ahari yenda mu mutwe wako simbizi haba hari impamvu yo kubirunda ariko ntayigaragara kuko niyo ugiye ukagira aho ukabona aho kabirunze usanga bigihari nta cyavuyemo bimwe byarangiritse bitewe n'uko yenda biba bihamaze igihe kirekire cyane ariko gakunda gusahura kagenda karunda nibyo wari urimo uvuga uti abantu barasahura bakarunda ibintu batazarya batazi n'abigihe uko bazabigenza ntabwo abantu bigira ku byabaye ngo bigire ku bandi bababanjirije birababaje cyane ariko igihe kirageze cyari kigeze kugira ngo bigende gutyo isiha iragenda ikarunda igakomeza igasahura ntimenye igihe yagwirije kuko ntigigwi nabo rero ni nk'uko nguko barakomeza bakambura abantu bagasahura iby'abantu bakarunda ahantu babirunda n'icyo bazabikoza kandi amateka agenda twereka yuko ibintu nk'ibyo ngibyo amaherezo ntacyo bibamarira ahubwo ni ukwirundaho umuvumo nta kindi none dufite inkuru nziza nivuga ko mu gihe cyose umuntu yihannye mu gihe cyose umuntu agaruye ibyo yatwaye mu gihe cyose umuntu afasha abo yagiriye nabi nk'abariya abantu wavugaga madamu Leya y'abakangondo ukabasubiza ibyabo mu gihe cyose umuntu arebye abantu yagiriye nabi akabagirira neza ndetse ntatinye kubasaba imbabazi ubu bwibone tugira bwo kwanga kuvuga ikibi wakoze ngo cyature ngo usabe umuntu imbabazi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko utinyutse agasaba imbabazi agasaba uwo yagiriye nabi imbabazi iyo ni inkuru nziza ni ukuri Imana iramubabarira twumvise yuko muri iki gitekerezo cya Ahabu na Naboti igihe cyarageze Ahabu arihana amaze kwihana ndagira ngo tubanze tuniyumvishe Imana dufite dukorera ukuntu imeze ni Imana nziza ni Imana ibabarira itangaje Naboti wishe yarangiza akazungura yarangiza aka mbese ntacyo yari asize nk'uko bene wacu babigenza ku bantu benshi muri kiriya gihugu ariko arangije asaba imbabazi ngo yambara ibigunira aryama hasi Bibiliya ikoresha ijambo ngo kugeza ubwo yagiye abebera bitewe n'isoni z'ibyo yari yarakoze asaba Imana imbabazi maze Imana ibwira umugaragu wayo iti ntureba ukuntu Ahabu yasabye imbabazi akaba yicishije bugufi ati ndamubabarira Imana ntabwo ijya yanga imbabazi ku muntu wihannye kandi akihana bimuvuye ku mutima nubwo byamukurikiranye kuko Imana yaravuze iti ndamubabariye ku giti cye ariko bizakurikirana nyuma kuri generasiyo zizakurikira ku muhungu we uzamusimbura ibihano bizakomeza bigende bikurikirana na Dawidi niko byamugendekeye muri kiriya gihe yicaguriya agacyura umugore we Imana yaramubabariye mu gihe cye ariko yagiye imwereka ibihano bikomeye cyane ariko Imana irababarira nicyo nshaka kuvuga Imana irababarira kuko barababariwe n'uyu munsi Dawidi ari cy'ubugingo buhoraho uretse ko umuntu nk'Ahabu yongeye nyuma aza kwigaragura mu bindi ndetse birenze ibya mbere ariko Imana irababarira niyo nkuru nziza dushorejeho bavandimwe yuko Imana ibabarira mu gihe cyose twihannye Imana irababarira n'abariya twavugaga barundanye ibintu nk'amasiha bagenda barunda batazi icyo bazabikoza babyambura abandi uyu munsi baramutse bihannye bababarirwa muri Yesaya kugira ngo turangize igice cya mbere umurongo wa 18 Imana niyo ivuga ubwayo iti inyuze mu muhanuzi Yesaya iti nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga naho ibyaha byanyu bitukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi naho bitukura tukutuku birahinduka nk'ubwo yabwe intama bwera nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akarimo kuwiteka ariko kabifuze bavandimwe mwarimu duteze amatwi banyarwanda banyarwanda kazi ni ukuri dushoreje ku nkuru nziza yuko uwihannye wese akagarukira Imana Imana iramubabarira kandi turavuga ibyabariya bari mu Rwanda bakora ibyo twese tureba by'agahuma munwa ariko no muri twebwe twebwe ubwacu Imana iratuburira uyu munsi ko twese turi abanyabyaha twese twakoze ibyaha ndetse ngo mbere yo kuvuga igitotsi kiri mu ijisho rya mugenzi wawe banzu tokora umugogo uri mu jisho ryawe twese twarayobye twese turi abanyabyaha buri wese abanze yiyeze buri wese abanze yinire yibaze yirebe yitunganye asaba Imana imbabazi kugira ngo twese itubabarire ariko bari abantu twari turimo tuvuga bo mu Rwanda bari abategetsi bo mu Rwanda bakomeza kuyoboza kiriya gihugu gitugu cyo kurenganya abantu babagirira nabi ku karubanda izuba riva abantu bose babireba isi yose ireba ni ukuri biragayitse Imana irabigaya abantu barabigaya ariko inkuru nziza nuko uyu munsi baramutse bihanye ngo nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura Imana irabyeza bihinduka umweru wa kade Imana idufashe muri uyu mugoroba muri iri joro kuri bamwe mugoroba ku bandi amanywa ku bandi ahariye igitondo ku bandi kugira ngo tube abantu bashaka kwihana abantu basaba imbabazi hari bamwe bibwira yuko gusaba imbabazi ari ubugwari ari ugukubitika ari ukuba umunyantege nke kuba weak ariko gusaba imbabazi nibwo buhanga nibwo ubwenge kandi Imana nicyo niyo nama iduha yuko dukwiriye kwihana dukwiriye gusaba imbabazi dukwiriye guca bugufi umuntu wese utaraca bugufi ngo yumve ko ntacyo ari cyo yumve ko ari ubusa nkuko yavuye mu mukungugu ngo yumve ko ari umukungugu mugaragu w'Imana Aburahamu niwe wavuze ati yewe ndi umukungugu muri cya gihe yavuganaga n'abamarayika bagiye kwambuka ngo bajye gusenya Isodomu ni Gomora bajye kuhatwika ababaza ibibazo bigeze barababwira ati mwongere mu nyemerere nyamuneka mu nyumve nubwo ndi umukungugu nkaba ntacyo ndi cyo ndi ubusa Aburahamu Imana yakundaga Aburahamu Imana yari yaravanye iwabyo igahora imuratiti uyu ni umugaragu wanjye natoranije muvana muri bene wabo mu nzu y'iwabo kugira ngo muhe igihugu gishya igihugu kindi igahora imuvuga ariko we aravuga ati ndi umukungugu ndi ubusa ntacyo ndi cyo Imana yabwiraga icyo gihe ntabwo yigeze imubwira ngo Aburahamu nyamuneka sigaho uramenye ntukomeze kuvuga kuri ubusa kuko Imana yaragutoranije yakugize igitangaza reka da Imana yaramwihoreye kuko twese Imana iziko ariho turi iziko turi ubusa niba tubyemeye tukanabivuga tukabyatura nta kibazo Imana irabyemera kuko iziko ariko turi ikibabaje nuko twebwe ahubwo tutabizi ariko twese turamutse tubimenye tukamenye ko ntacyo turi cyo tukamenye ko turi ubusa nabariya birirwa birundanyaho ibintu babirundanya batazi icyo bazabikoza naho bazabishyira bariya birirwa babeshyira abandi babagerekaho ibyaha batakoze ni ukuri bari mu kaga niba batihannye ariko Imana ishimwe kuko iduha amahirwe yo kugira ngo twese twihane kandi niba twihanye ibyaha byacu Imana izabyibagirwa burundu iyo ni inkuru nziza Imana idufashe ibane natwe itube imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso kugira ngo twumve ko twababariwe nta mahirwe nko kumva ko wababariwe kandi igihe usabye imbabazi ukikwita imbere ya Yesu Kristo ukumva ko ntacyo uri cyo uti mana ntabara nkiza ibyaha byawe ngo arabyeza nubwo byaba byatukura gatukutuku bihinduka umweru mana idufashe kugira ngo tube abantu bazima abantu batari ibigoryi abantu batabeshyirana abantu batabeshyira abandi abantu badashinja ibinyoma abandi ahubwo tube abantu bamaze kwiyeza abantu bamaze gusaba imana kugira ngo itweze abantu basabye imbabazi kugira ngo imana itweze kuko yasezeranye kwizatubabarira amen ku wa mbere w'icyumweru gitaha tuzaganirirwa n'umuntu w'imana utarigeze utuganirira buzaba ari ubwa mbere ntimugatangwe kandi imana ibaha imigisha ubwo naho ku wa mbere w'icyumweru gitaha cyangwa se dimanche cyangwa se sunday murakoze hello yego madamu reya hari ngiraho
nashaka gusoreza ku ijambo riri mu Bagalatiya gatanu umurongo wa cumi na gatatu na cumi na tanu uvuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere ahubwo mukorere mu rukundo ibya kamere rero ngira ngo twavugaga ni ibyo byo kwikanyiza no gushaka gukandamiza abandi kugira ngo tujye hejuru ngo kuko amategeko yose asohoreza mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ubundi niko byakabaye bimeze twakabaye dukunda bagenzi bacu nk'uko bikunda Dawidi niwe wavuze muri Zaburi makumyabiri na karindwi umurongo wa kane ngo icyo nsaba ngo ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nzabaho mbese in the house of all the days of my life icyahanga umunyarwanda yifuze kuba mu nzu y'Uwiteka ni uguhora iteka ushaka gukora ibyiza bigirira neza abandi nagira ngo rero nsoze nyine mbabwira ngo niba Imana yaraguhaye kuba uri mu position ufite uko umeze ubu we gukorera kamere ahubwo ukorere kuba umuturanyi mwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira Imana rero reka itugirire neza kandi twizere yuko aya magambo y'Imana batamanukiye ubusa agira icyo ribihindure Imana idufashe cyane
amen iyi ndirimbo iheruka itarajyaho tubanze dusenge Imana yacu urakoze cyane ubwo uyu mwanya tumaze tuganira ku ijambo ryawe tubonye yuko kubeshya ari akaga gushinja ibinyoma bagenzi bacu ni akaga kwirundanyaho ubutunzi buturutse mu buriganya buturutse mu binyoma akaga ariko cyane cyane tubonye ko kwihana ari cyo twese dukeneye twese turi abanyabyaha ariko dufite isezerano ryawe yuko igihe cyose tugusanze tukumva ko ntacyo turi cyo tukumva dukeneye agakiza karateguwe n'akacu ubishimirwe Mana turagusabye rero kugira ngo utwigishe ugenderere buri muntu cyane cyane abayobozi bo muri kiriya gihugu cyacu cyo mu Rwanda kugira ngo ubigishe ubereke uri we ubereke yuko gukomeza kurenganya abantu atari cyo bahamagariwe ahubwo bahamagariwe kubakiza no kubagirira neza no kubahumuriza no kubagarura mu ituze rituruka kuri wowe ndagusabye kugira ngo ubahe kugira ngo babyumve kandi bihane kandi tugushimiye isezerano ryawe ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuku uzabyeza bihinduke nka sheregi turagusabye rero kugira ngo twumve Mana kandi ubane natwe tugushimiye isezerano ryawe waduhaye amasezerano waduhaye yuko nitwihana uzatubabarira ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe twese amen
amen amen
akaba muri studio badushyiriyeho indirimbo noneho
baba wima
Yeah.
ari abatwa ntibazayiyoba nantare izaba muri iyo nzira igiteye ubwoba cyose ntikizayinyuramo ahubwo abacunguwe n'uwiteka bazagaruka bagere isiyoni baririmba ibyishimo n'umunezero bizaba ku mitwe yabo kandi umubabaro no gutuza umutima bizahunga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.